Abazalwane kwesikhashana kulelizwe noma nethemba selingasekho bazalwane thina sinethemba haleluya noma besingakhathazeka okwesikhashana kulelizwe noma sishiywa izihlobo zethu Nkosi yami thina sinethemba Khathazeka okwesikhashana kulelizwe lanamuhla noma sishiywa